lishe za upimi, majulri marubi. Na mchezo ya ulimi siezi choka na iudhi. Moyo cross my heart, tumechora kwa vumbi. Na zile miaka tumeka, tumejisoma kiumbi. Baka vows za do you promise, ukiwa msiku kivomi. Daso lispotoa noti, awanyamazi like us. Na bada tuje picture kwa church, ndio pasta someka verse, akiwa kwa gown. Na mi tuxedo, necheza smart kwa mtaa, ndio asiwe kawido. Kuna time nilikuwa kipofu, wakanitandazia njia. Siezi tia ofu, wamekuwa remedy for many years. Kabla nilale squeeze usiku, ni I missed you, I love you. Na nikitravel wa singishu, ni I missed you, they love too. And an welcome cup, prodigal son, siamini she's the one. Sana plan kuniacha kesho. Nilimplay na demu aloresho. Izo usiku nilizima phone, kumdanganya niko maso. Nilikuwa na tama ya kijinsi, tama ya kimwili. Na nilipo grow kiakili, nikajua kumbe tamaa isi. Nikamua kupanga future, maisha nao ina twist. Love ikakuwa kubwa, alafu nikachoma yo list. Ame sacrifice mengi, bado yangu ni selfish. Nina maili ya kuenda mali intapendwa, na mshale ya Cupid imenichoma center. Imenichoma tena, imebidi ni admit napenda. Saindi wanajua umuhimu wako, too late nimekupoteza. Mademu wako haina noma, lakini kupata yule mpoa. Nikiwa nimejama le kikisha kablende kwao, nimepoa. Na enjoy too moto na burn straight from the frying pan. Ameni welcome Capro de Gold Sans, siamini she's the one. Utadhani yoipeleka laundry. Hapendi kugombana, utampata kizozana. Usiku ni ndoto na memories daily naziona. Nikiwa naye na feel rich, na bado nimesota. Nikimhurt na feel pinch, na bado nimekosa. Nikimlost na feel sick, na bado nimepona. Kiwa close na feel hit, na mwili imepoa. Life ya kimziki linifunika macho, hadi nikakosa ku appreciate Kenya nilikuwa nayo. Nikaamua kuomba msamaha, kanaonyesha vile God ni mdedi. At greatest commandment kwa maneno ni mapenzi. Akaniambia alinipenda for sure, bado ananipenda for sure. Alipiga soul yangu picha, akaiframe kwa ukuta. Hakuwa ready kupenda tena, marafiki jirani wakamsema. Kwa yale matendo nimemtenda, anafaa kwa sai ashenda. Ameni welcome Capro de Gold Sun, siamini she's the one.
Alafu ile picha alikuwa amepiga ya my soul amenipatia.